Hello, Bruce. Two more messages here. First of all, from Salahi, who's the brother of Asha in Lowu.
Hello, Asha. Habari yako? Sisi hatujambo, ila tunakuombea tu kwa Mungu ukae salama. Utakapotoka, Mungu akipenda, tutakuja kuonana tena. Pole sana kwa matatizo.
And now for Winnie Madi in Stanley, messages from his uncle Omar, his brother Omari, and his nephew also Omari.
Eh, vipi? Sasa natujamba hapa mimi brother wako hapa ngenda hapa. Watu wazima kabisa tunakuombea kila laheri huko. Nipo na kodo na atanina atakupa mawili matatu hapa. Okay, bye.
Hey, vipi brother? Sisi tuko vizuri kabisa hapa. Tujambo, sisi hofu ni wewe tu. Lakini sisi huko tunaendelea vizuri na mtoto anaenda shule kama kawaida. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu akijalia tuje tena tuonane. Ni hayo tu. Asante sana.
Thank you, Bruce. Bye bye. God bless.